Yegobee.com.
Bemwe mugese ukorera icyuma n'iby'urukombuzi rukorera umutima ubundi amasa gahanga ikirere ugategereza iyo bitinze uba nk'umurwayi umutari umuntu ukumbuye wamuboroga nkayika bigakomera kubara iminsi biranga bikavuna ufite urukumbuzi bikarusha kwihangana nibyo usabwa ugategereza reka kurira azagaruka ntabwo agiye ngo ahereyo yibane
yego bi
iminsi igenda iva umwe uko guhoza ku mutima bigira ibanga uzirikana ejo bundi azabaje uhoberane mugumane irungu ryibagirwe umugwemo ubona uwo basa ukagira ngo niwe naho byahe byo kajya ubara inyenyeri ukananirwa ibikezikezi bikaza ubwo inzozi zirakuzirika kuko kimuzirikana ukabara iminsi iticuma ukwezi kukabika inyejana kubara iminsi biranga bikavuna ufite urukumbuzi bikarusha kwihangana nibyo usabwa ugategereza reka kurira azagaruka ntabwo agiye ngo ahereyo yibare yibare iminsi igenda iva umwe uko aguhoza ku mutima bigira ibanga uzirikana ejo bundi azabaje uhoberane mugumane irungu ryibagirwe umugwemo Mugumane irungu ryibagirwe.